them solo purchase a shit.
Yo, la 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 la, no lo di la.
Hey yo, Kenny.
Tu wala kupongeza la iswe tu mama Samia suru kwaya. No tufanyio, Tanzania yetu, mibadiliko. Atuna kupongeza la iswe tu mama Samia suru kwaya. No tufanyio, Tanzania yetu, imibadiliko. Flyover, tunajivuni. Leli mpya, tunajivuni. Balabala lisopitika, wezi napitika. Wala, Tanzania kama ulaye, yani kama bede. Oh Tanzania kama Ulaya, oh kama bede. Hey Tanzania kama Ulaya, oh kama bede. Mama Samia mashine, Majaliwa mashine, Filipo Mpango mashine, yani mashine. Tanzania kama Ulaya, yani kama bede. Tanzania kama Ulaya. Come on, baby. Jambo la mama, jambo letu. Jambo la mama, jambo letu. Jambo la mama, jambo letu. Oh, yeah, yeah. Oh, Tanzania kama Ulaya. Tanzania kama mbele. We Tanzania kama Ulaya. We Tanzania kama mbele. Wapo wa mikoa mashine, wapo wa wilaya mashine, wabunge mashine, madiwani mashine, Mama Samia mashine, rais wetu mashine. Twende 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 twende, Mama Samia anaupiga mwingi, na maendeleo na yapo mengi. We ajira o, zipo nyingi. Paka miladi, ena iko mingi, hey. Mama Samia, mashine. Mawaziri, mashine. Mama Samia, mashine, oh. Mama Samia, mashine. Kama Ulaya, Tanzania kama Ulaya. Tanzania kama bed. Yani kama Ulaya. Kofi moja kwa Mama Samia. Kofi moja kwa raisi wetu. Kofi moja kwa Mama Samia. Kofi moja kwa raisi wetu. Mikono juu, mikono juu. Wee yeah. Naitwa producer Kenny. 20. Wee.